Esule yokubiri. Kyekivudde kitugwanira okusinga ennyo okulowooleza ddala ebyawulirwa, kabe kasinge tuwaba ne tubivaako. Kuba obanga ekigambo ekyayogerwa bamalayika kyanywera, na buli kyonoono n'obutawulira byaweebwanga empeera ey'ensonga, ffe tuliwona tutya bwe tulireka obulokozi obukulu obwenkana awo obwo obwasooka okwogerwa Mukama waffe ne bulyoka butegeerezebwa ddala abaabuwulira? Era Katonda ng'ategeereza wamu nabo mu bubonero ne mu byamagero era ne mu by'amaanyi ebitali bimu era ne mu birabo eby'Omwoyo Omutukuvu nga bwe yayagala nga yekka. Kubanga bamalayika si be yafuza ensi egenda okubaawo gye twogerako, naye waliwo ekifo omu we yategeereza ng'ayogera nti, "Omuntu kiki gw'okumujjukira, oba omwana w'omuntu gw'okumujjira? Wamukola okubulako akatono okuba nga bamalayika, wamussaako engule ey'ekitiibwa n'ettendo, n'omufuza emirimu egy'emikono gyo, wateeka ebintu byonna wansi w'ebigere bye. Kubanga mu kuteeka ebintu byonna wansi we, teyaggyako kintu obutakiteeka wansi we. Naye kaakano tetunnalaba bintu byonna nga biteekeddwa wansi we. Naye tutunuulira oyo eyakolebwa okubulako akatono okuba nga bamalayika, ye Yesu, olw'okubonaabona okw'okufa ng'assibwako engule ey'ekitiibwa n'ettendo olw'ekisa kya Katonda, alyoke alege ku kufa ku lwa buli muntu. Kubanga kyamusaanira oyo ebintu byonna bwe biri ku bubwe era eyabikozesa byonna, ng'aleeta abaana abangi mu kitiibwa okutuukiriza omukulu w'obulokozi bwabwe olw'ebibonoobono. Kubanga oyo atukuza era n'abo abatukuzibwa b'omu bonna. Kyava alema okukwatibwa ensonyi okubayitanga ab'oluganda ng'ayogera nti, "Ndibuulira baganda bange erinnya lyo, ndikuyimba wakati mu kuŋŋaaniro." Era nate nti, "Nze naamwesiga ng'oyo." Era nate nti, "Laba, nze n'abaana Katonda be yampa." Kale kubanga abaana bagatta omusaayi n'omubiri, era naye yennyini bw'atyo yagatta ebyo, olw'okufa alyoke azikiriza oyo eyalina amaanyi ag'okufa, ye Setaani. Era alyoke abawa eddembe abo bonna abali mu buddu obulamu bwabwe bwonna olw'entiisa y'okufa. Kubanga mazima bamalayika si baayamba, naye ayamba zadde lya Ibulayimu. Kyekyava kimugwanira mu byonna okufaananyizibwa baganda be, alyoke abeere nga kabona asinga obukulu ow'ekisa, omwesigwa mu bigambo ebiri eri Katonda olw'okutangirira ebibi by'abantu. Kubanga olw'okubonyaabonyezebwa ye yennyini ng'akemebwa, kyava ayinza okubayamba abo abakemebwa.